babu imekugada kama huna bahati mbona kaisoma na hapa unalo babu imekugada kama huna bahati mbona kaisoma na hapa hata ukiniacha na bwana mwingine hata ukinicheti na demu mwingine hata siwazi siwazi hata siwazi siwazi
Usiwaze kupenda
usiwaze na viuno vya kumbuzi kando makwenda usiniwaze usinilie miso type ya boe
misiwazi
kwanza ujui kuvaa na kitambi chabia
kwako nilijikwa
kwako nilijikwa kupenda penda bia
na utafi aba we penda penda bia
siwaze
tokitoka na mse
siwaze
Hamla babi misezi guru jana nae Sezio, sezio Mustadi zana sezi ruda matati
Oho Oh
CEO, this my dog collection That's Montana baby Manager Brina, Camille